langal kala do bo do tawedi le malifu e mangal mudum jooti on sanne min landiki jammo don kikida ko dum be jooti do kanko boylo gorko tafanyalani nyaaji nyalani do anay jungolando do badda boylo gorko
presseli bas wala on jawondo fere Umar Waygallo
hono biireten no ko watte hirande hana jengude sanne wattu jungo ma yaade boso jaltina kabaru jungondi tondi
kabaru gonde le mbassu Umar Waygallo dum woni jeunesse runda afrika janginama jogolal lam ardo politika ku e kaydo nyifugol basi jimberno yo wattu kawrdal la jobal hayebe lifu lede ngadangal bamako to minyantu musel en gondube janginede kamye jangobe lycée na kuyi sanne odo wottu kebben kettal sabi kebal kabaru mudun en meman hala dun ko dun sabi debbo hana wutade ben le yewtere meden pourquoi hono mbawdan ni Umar Waygallo en timnon mbirki sembe caldi
ko kabaru di puddato do a holliti wiide botto njoyobo ko yowi dow sukabe jokkalbe wombe leey dum woni rumde afrique nder dum wadi nokku noddirte école maintien de la paix nokku mo noddir Aliou Mboulombe
non tigi Umar Waygallo mbar temedro ben hayabe urbe Burkina Niger et Senegal benno bero fuf no wono do he le balde didi be ngadi tutun trafic leey do sisli ben darande hayabe e leey jogol laamu bingule ngirta ko e hewtugol jamli sahel ngel nder no gal do kawtal landini gal woni gori institut et école maintien de la paix men papoto wobbe jet kulwalli na wonno ton kedana ko hemedo fostango Ousmane Nyalbul
gal kawrital gal do bamako do wadi cagal lebbi kewdi jandeji do kabaru dartugol fabangoji e arde yaku bangal politika ko e wi gabdo Hamadou Ndarame fanda modon ye wadde yalla sukape jokolbe tel woytade mi jodo darta datidi kani jukude fati dalaji leedi ndi kebene jogala
ni devons aider
en kan latar sukape jokolbe wadobe peloje nafoje ndokobe hakilaji lobbi en kana yafu wide en chalibe gonga wana yida fu ke wadede ka wonku yeyeso enen sukabe jokolbe en kan wati de koyde meden do dabari amateedi yalla naf an hebe do kabaru politika ko do woni hakkile do Angeline Sawadogo mo leedi Burkina e hakkile mako jeunesse o an hani tu gade do hakkilaji politika ko e kanan ko be de leede kunjani hore dun wadan fatid allaji gondi hele leede afrique de kebene jogala kana enen sukabe jokolbe anden ko wodi farde meden wiide en gatan koyde meden na halde sabi sini anda ko lam o anni wadde wala ko mbawden halde wala ko mbawden wadde ana wayni hono sukabe jokkobe fu e garbe fa bayliten fu wana non en dokkobe hakilaji lubbi ko wayna fude ngal hawdude e de jande fu wardi hollitinde ko ni hakilo modon tagadun deutere war windede watte e juude kanankobe de leede amule lamin mayga holliti en ko ni hakilo mon
mi
holliti ko sukabe jokkobe kan wadde na yarade bangal jandeji bodde hokkude golle ane aniyandu sinimi hoti leede amen hokkude de windande kanankobe leedi Niger min e bandiraaɓe ɗen gondi e darde hono min gatta sini min mbirfitake leydi amen holtinde faam mumin keɓi ɗo caggal ɗi jondeji anniyaji kewɗi woni kollitaɗi ley majji ana hen haggitere laamu wattugol sukaɓe koyɗe muɓen e golleji kiriduji ɗi yala du sukaɓe jokkolɓe ana gatta koyɗe muɓen dow no jaam heɓirte
e mbiyen ɗiɗo kabaruji fana wa heɓen dow bem meɗen ande kañe dow page facebook kañe fa yetto compte x mo studio tamani wattu jono yo kettal wodi nokko noddirte tomiña hon dum wordi ton sembe seku
Umar Waygallo anda o do wattu kambe musule gonbe janginede kan jidno skabe le koy lise e berna faabo demobe le kettal gal denno dum latto sababu kandu dum be doro kebal Umar Waygallo
nobe kollitiri wiide be bi dum faabobe sane ko nayri bangal kebe mabbe kanyo ko nande mudum non watta du sobe kuncana gal musadaji mabbe hore fa kebe famtare kedde mo kanko noddirte Isiaka Kulbali kedjar meden gondo to tomiña to ko mo hebini en do en to faccitaango Ousmane Nyali Boudi
be sukabe jokkolbe ko buri hodi fu legge se gawri maro etigaaji woni ko nyallata le mon di golleji ngadan faabe keba hen seeda ko mbawata nawtarade bangal jande mabbe haajuji mabbe goddi farde mabbe hebude bourse ngaji mabbe
on fele travo
ngada golleji gese amen keba kaali seeda ko min gatta e somayeji amen kanyay jande amen do tominya do dem buri do kaali fu min kebata kunnan do ne yaafa be ngada di golleji famin keba wadde ko min kasindini bourse ngaji ngarata law wattu o ana tiddini mi Mamadou Traoré yo demowo o gorko yetti ko be suka jangobe lycée e yefem ngaji ngatta ka holti wide wonti lallaji godude
nebitorasifun
be nodde be sukabe lekkol balla kam golleji kesse wattu jonobe jafa hebude parce tawa be welti e golleji mon hawra e tidal laaji wombe njida golle kana njidi kalisi jafudo wonno ko Isiaka Kulbali be ni sijo tamane yewde tominya
dun nabata yewtere meden mini magga yewtere meɗen minimag nde garan haalde ɗum koɓnodirta redvabilité so ɓami fa wotnaɓɓe na laamu koɓɓe cuɓama wi hollitinde wiide sembe sikoɓe kani hollitinde jamare nde wakkati fo no golleji mabɓe ɗi goodi kañum koɓe golli fa yettoyo ko gollana ka hollitama wiyata ko heewi sukaɓe le leydi meɗen ndi fo anda kowoni koro muɗum
noon tigui maɗo wagol denda hollitinde ɗum so jamare nde so pabatoɓe hollide jaati ko ɗum golla ndenno yallanɓe ɗo famu keɗono kanko Issa Oumar Togola heɓane ɗo festango Ousmane Yalouli
hollitinde ko golli ana anniyaji immadaraji ɗi fo ɓuuri dow kabaru yirwere jalleñi ɗi tawene kabaru muɗum wona ko gollirte sanne yurde e jeunesse Mali le kongol redevabilité ana hen révélation mi anda ɗum sanne ka fay hunde mi anda ɗum mbiɗa miili eɗen fawi dow kabaru hakkeji holno hakke ma joni arande an nande ngol kongol Moussa Abba Diallo hoorejo association malienne pour la solidarité et le développement holliti mettimoɗon ko sukaɓe jokkolɓe gattata koyre mumɓen sanne dow kabaru muɗum ko jogui nafa sanne e wimakko sukaɓe ana kani darade sanne dow kabaru laamu lobbo ko fawi dow hollitinde golleji gatteɗi yoɗum imma daraji e dabareji ɓamaɗe yalla ɓiɓɓe leydi ana gatta koyɗe mumɓen dow kabaru gurdam jalleñi yoɗum dabareji du yalla kanankoɓe ana nodde dartede golleji ɗi gaɗi hono maire e kañum e laamiɓe faculté golleji ɗi gaɗini jalleñi ɗi yalla sukaɓe jokkolɓe gatta koyɗe mumɓen fa gasa dow kabaru yirwere jalleñi ɗi donc ande momin lanodiri o holtiwide go hakkillo ana hani janguinede ley jandeji gatteɗi e hoɗitogoji
le yewtere meɗen noddirten pourquoi nde kikiɗa ko hoɗo joguiɗa en toon sembe si ko hoɗo kanɗa famminde en toon ko nayir banggal hakkillaji lobbi
Oumar Bagolo mbiyen hande meman ko ɗum saabi debbo hana wutade ndenno yalade ɓeydoro faamu kanko nandu nata goyta donc finatawa to yurso toon wonko hen keɗoɗo amen Ali Haydara keɗen festango Dianba Diallo
minen miyankaɓe ɗo debbo hana wutade ɓayri o tamantoni makko ɗum ko hollata ko no jomum wayi soko e tiɗalla makko soko e basal denagu makko ɗum firti tan komo wonde tiɗalla nder galle makko en mbawa haalde haala jaam e wutade ko batte ɗum min jaɓata debbo wuuɗa ɓayri neɗɗo wawa wutade tawa o tamani toni
makko
Oumar Bagolo hande mbiyen banggal finatawa meman kabaru finatawa mbiyen burdaɓe ɗi
noon jaati pilki mabɓe ɗiɓe gattata ɗiɓe tilo kasen ɓe takkale hono jankoyno sembe sikkoɓe noddir ley ɗum woni bellankor ndeɓe noddiri ɗum tayi ladde hollitinde wiide yoɗum finatawa mabɓe noon yoɗum pilki mabɓe du ɗiɓe gattata wakkati fo soɓe ñaaƴa kamɓe burdaɓe fa keɓen famtade no ɗum woni keɗɗemo kanko noddirteɗo Hussa Ag Ahnad yo kanko laami ɗum woni finatawa nokku noddirteɗo menaka komo sifi dow hen
arande teru watta ɗum waɗi teno takke hen kiroji ɗiɗi fa nangga pilgol ngol eɗum gardina ɗum sanne kel tama sekke kañe gaɗanno ɗum ɗum wonno ko wonno arande e turwat eɗum ya yesso ana waylito ley ko ɓooya sanne woni ko tarwat ngaji keesi wondi e waɗede ko wondi e waɗede ko sakkiti ɗum ana waɗireno dow kabaru neɗɗo heɓirta ndenagu sine yeeyi le woldeji na pati bonde fo hewto ɗum ɗum ɓuuri wattede ko arande ɗum e hono majji joni kel tama sekke woni ɓurɓe wattude ɗum
ɗum naɓata hen e birki sembe calɗi
Oumar Bagolo mbiyan banggal birki sembe calɗi ñalowma joyoɓo ilmatoire Cannes Maroc 2025 wonko jogamin to banggal jaabuji ɗi
won jababuji goduɗi jaati sembe seko en mbiyan Mali hawi leydi noddirta moye Zambique ndi ana holliti wiide Mali yeehi le ko noddirta Cannes Maroc 2026 le gubal ngal ɗum noddirta angal en mbiyan Tunisie kañum hawi leydi noddirta Madagascar ndi watti ɗum baddi tati ɓen keeɓi baddi ɗiɗi e mbiyan wakka nde Bene kañum e Nigéria kawritinode homo fuddu watti baddu goɗɗo ɗum le gubal ngal ɗum noddirta dingal non ɗum laatti hakkude Tchad kañe leydi noddirta Sierra Leone nde kuɓal ngal noddirta Z e mbiyan Niger heeɓi gañude Soudan watti ɓen baddinayyi ɓen keeɓa fe baddel gootel nde kuɓal ngal noddirta F ngal on heɓɓe yaade koɓe noddirta Cannes Maroc 2025 leyɗele ɗe anni ɗum woni Maroc leydi warore silminde ndeɗo yambere e mbiyan ɓe kayi ɓe gaɗi kalife yettaki fe soɓe piyayno ɗu baasi fo wala nde hen leydi Mali ndi anle hen leydi Burkina Faso leydi Cameroun leydi Algérie leydi RD Congo leydi Sénégal leydi Égypte leydi Angola leydi Guinée Équatorial Côte d'Ivoire, Ouganda, Afrique du Sud, Gabon, Tunisie, Kenya et Nigeria.
Est-ce que vous avez dit ça? Vous avez dit ça?
Vous avez dit ça? Vous avez dit ça? Vous avez dit ça? Vous avez won gumede a tawnono jokkuɓe kañum dal kani wadde qualifié ko yaat leyɗel noka ene kañum kani tawe toon so lamɗo jaɓi
Oumar Bagolo dokkatene kawol jom en asora kikiɗa komiton
ɗo gartin addude kikiɗa nde dokka baruji en mbiyan sukaɓe fodi ɓe jaafino konnoɓe andirno ɗo e seeɗa yewtere nde tuso girano wara heɓidirde mabɓe so lamɗo jaɓi